Lusu Studios. Dr. Mike K once again. This time around, said producer Dick Man. Ha! Rob the music entertainment, take it over. Run the tune, run the tune, run the tune, son. Shirali kundo Obama, love you to leke benka machine na baba. Kumonteka teka kumule saa sigara. Tindi kuzani suyo mazumbo kambira magara. Kao nkwate nika glass kande kama agwa. Sweet chocolate ni uchiribwa tachigabali. Kabu mishire kama zuma hija tuko no mbali. Niwe mishio genya na kabiri kumerere. Kazu mbetu korele hamwe. Kemburu na masasi. Kemburu na masasi.
Kanya kwe sasa kabisa. Niwe madali.
Kaka simulini wempa komu kufa. Nagaya niga kulemuza kembe ni kulewama kufa. Mguwa mkapuwa na kuletera kufa. Aholi sita ate madali nyeweti indifa. Nazoku mangutambu zobali kwendi kulisa. Hasijigu mbaza manyoti nikutega nisa. Ndakuwa respect mwani ni uoli kamisa. Kano likutega nisitari siga zabisa. Ndakuwa respect mwani ni uoli kamisa. Kano likutega nisitari siga zabisa. Yo!
Kena kwee sata kamisa. Niwa madali.
Tena kahangu mazima tukabagane twabo mutomwe tukolere hamwe shero ranga to gusinje omaka kitu omaka kitu naturale no yusanke tagata wafubata honda hura na tagata nabandini wembe otiyo nyiza kana hotali mwanda hura ndena kukwe yita tani kukwata kwata obendi kweza manyoka nyira walenza tera lebera bantu binzi batara kunyendeza nyangota nyanguka nyinaza se